nambutimbeka tugendo bulabe tuwono twogerera mpakidwe mukwano mungi sikutanga bambi nyongera nebyali bigalubera byagonda oli namba moja mubanji bendaba olinaga maso gakutunulira kwenoluba kampwagale kibalumbe nabutere talubale bakubana betimimbale akwagala kuba kumbalyawo babi zakubanga zakubanga kubanga bingi byanyumunga bangi bambi bapapanga bapapanga ebirungi byajja baddukaga Kalipo, kubya kalipo, senando beda, samanyo unyagala, samanyo linyagala, davidao, olabye banyi nyo, walondansi, mukwano jangweno, tulye dansi, obade wala, oba walondansi, mumidao, seka kona we, kwe, ndeta, 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 okuba mukwano ndeta, sasira nawe tugendo bulabe tuwono twogerera mpakidwe mukwano mungi sikutanga bambi nyongera nebyali bigalubera byagonda